Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Ikaze kuri radio yanyu. Dususuruke. Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo, ndagera nti mwabonye ijuru ritanga umwezi. Abo turi busurukane mu masari imbere, reka ngire nti mwirirwa nyamahoro n'amahirwe. Banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika, ni ngiye Gido n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi. Gahunda ya dusurukiye uyu munsi irabigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiribanda ku ndirimbo nyafurika zigezweho, naho igice cya kabiri turi bageze ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika wifuje kudusangiza inganzo ye mu buhanzi bw'umuziki. Izo ngoma rero zinikije akaba arizo zibimburiye gahunda ya dusurike uyu munsi, akaba ariza One Blood mu ndirimbo ye yitwa Warakata.
Jabón.
One Blood ukomoka mu gihugu cya Namibia mu ndirimbo ye yise Warakata. Reka dukomeze twakira Shenkin Sugar ari kumwe na Check Check na Blaise mu ndirimbo yabo bise Konta Mako.
Let's go, Kana.
barakoze Shaking Sugar na Check Check na Bryzy mu ndirimbo yabo yitwa Kontamako. Ni gahunda yadusurukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeje twakira Ice Prince afatanyije na Techno mu ndirimbo bise Make Up Your Mind. Afatanyije na Techno muri indirimbo yabo bise Make Up Your Mind. Aba basore bakaba bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Shuti banywanyi dusukanye muri iki gitondo ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere, ndabibutsa ko yari Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa.radioyacu.voa.com. Kuri Facebook, Instagram, ndetse na YouTube, mwakoresha Radio Yacu VOA. Dususurike ikabikomereje ku ndirimbo ya Techno yitwa Enjoy.
If you want no person, you no go first person. Yo. I know they see you won't give me medicine. I get money, yo. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Oh, my.
Arakoze nanone techno kudusurutsa muri indirimbo yise Enjoy akaba ari nayo ndirimbo isoza igice cya mbere tukaba tugiye mu gice cya kabiri.
Baby under the mask yawe kanarebe ni joy yawe uragazira menge pa sinze kimuzira I wanna make you my love I give you make you forget.
Uyu munsi muri studio ya 44 hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakiriye umuhanzi Icon Muzika ubarizwa mu karere ka Gicumbi mu ntara ya Majyaruguru ho mu Rwanda. Akaba ari umukunzi wa radio ijwi rya Amerika bityo akaba yifuza gusangiza abanywanyi bayo inganzo yo mu muzika. Ikaze Icon Muzika. Nkundira ngusabe kwibwira abatwumva uwuriwe mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu.
Yego, ubusanzwe amazina y'ababyeyi nitwa Nizeyimana Jean de Dieu, nkaba mfite imyaka 22. Mu buryanye n'umuziki nkoresha izina rya Icon Muzika n'ubundi.
Urakoze cyane. Ariko mbere yuko dukomeza, nifuzaga ko twumva imwe mu ndirimbo zawe, cyane cyane wese proposal, nyuma yaho turakomeza ikiganiro.
Baby onde bya maso yawe kanarebe imico yawe urakazira nenge ma sinzi ikintu zira I wanna make you my love I please I make you forget please baby nikenji ya uonorida ubabazwa nuko nakutakida.
Yari Icon Muzika mu ndirimbo ye yise Proposal. Hanyuma Icon Muzika, wabwira abatwumva isoko y'inganzo yawe n'igihe waba waratangiye kwiyumvamo ko igihe kigeze cyo gushyira inganzo yawe mu ngiro?
Isoko y'impano yanjye n'ubundi nirefera kenshi muri rusange kuri sosiyete, ariko nari nahereye ku kijyanye n'urukundo rw'abantu babiri, cyane ko ndi urubyiruko n'ubundi, kandi ahanini usanga urukundo rutangirira n'ubundi mu rubyiruko mu myaka tuba turimo. So usibye ko n'ubundi nk'umuhanzi ntabwo nkora ku rukundo gusa, hari izindi ndirimbo mfite muri studio zivuga ku buzima busanzwe, ku mibereho y'Abanyarwanda cyangwa se n'abandi Banyafurika muri rusange. Naho inganzo uburyo yaje, navuga ko natangiye kwiyumvamo impano ikigihe nijyaga secondary niga nko mu gatano gutyo bari za 2018
wari mu myaka nka za 17 wenda ni 6 gutyo
yego mu gutyo urumva nibwo impano niyumvishe ko ihari gusa nyine najyaga ndirimba kwa kundi uririmbana n'abantu wenda muri mugakundi k'abantu bakambwira ati urabizi ariko nyine siniyumvemo ko mbizi ahubwo naje kwitinyuka hari amarushanwa yigeze kuba ahantu ndayitabira birangira ari ngiye yatsinze nza kubona ko n'ubundi iyo mpano ihari.
Niki kindi wumva abakunzi badusuruki hano kuri Radio Ijwi rya Amerika bakwitezeho mu minsi iri imbere? Niki bahishiwe?
Icyo bahishiwe, bahishiwe ibintu byinshi. Nk'ubu mfite indirimbo nshyashya naherukaga yitwa Mine, ndayikurikiza indi ndirimbo nshyashya mfite yitwa Bakwame. Nyuma yaho ubwo n'ubundi ngenda nsohora audio na video. Hari indi ndirimbo y'ubuzima busanzwe izahita ikurikiraho nayo audio na video. Urumva ko byagenda kose ngiye mbafitiye byinshi ni byinshi mateganyiriza. Icyo nabasezeranya ni ukutazantererana bakagumya bakampa umwanya kuko hari byinshi byo kuba hafite kandi bimeze neza.
Reka dukomeze twumva iyi ndirimbo Bakwame.
Suko biri nimeze nk'abandi Oba baby 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 nshimira Umutima wanjye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Uruganda ngaho ndamira Aka gastafu karanyica Mereza uyu muti niwonembera Bibaye ngombwa hano nanakambika Abandi bacama bagatambika Tukaripeta tukanakanika Baby kuri njye watsinze testi Panika tu core geste Mami oh mami oh mami oh Aho bigeze biranze yo Injira bakuba pampe Sinyafonda bubakwame Injira bakuba pampe Sinyafonda bubakwame Akakanya mabanga yakatakate Ahano dukomeze kukate Kenawe tureka bo bakate Reka hashe nubundi po Uyu mubiri wafasha katete Ukenye ntabwo ungize sesenge Ni wowe dirumbona Nyobora, nyobora Ni wowe dirumbona Nyobora, nyobora Mutima wanjye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Mami oh mami oh mami oh Aho bigeze biranze yo Injira bakuba pampe Sinyafonda bubakwame Injira bakuba pampe Sinyafonda bubakwame Unlimited credits
urakoze cyane Icon Muzika. Ubwiye abakunzi ba dususuruke ko bahishiwe ko mu minsi iri imbere hari byo uteganya kuzabagezaho kufite indirimbo zitarasohoka ariko zirimo zikinononsorwa kugira ngo zishyirwe ahagaragara. Indirimbo zawe nk'uko twigeze kubikomozaho dutangira zibanda hanini ku rukundo. Mu ndirimbo zo mu minsi iri imbere hari ubundi butumwa wumva ushobora kuzasangiza abakunzi badusuriye cyangwa abakunzi bawe?
Hari indirimbo yitwa Ubumwe n'Ubwiyunge, nayanditswe n'ubundi nshingiye wenda ku byigezezaho wenda mu Rwanda iwacu ahangaha. Ndeba uburyo wenda amateka yacu yagenze n'uburyo wenda abantu tubanye, nyita Ubumwe n'Ubwiyunge iri muri studio iri gutunganywa ntirarangizwa, ariko naririmbaho wenda gato.
Ubumwe n'Ubwiyunge n'umuzingi w'iterambere mu Banyarwanda, Rwanda ngo zituheze abana bawe tugura inyuma tugukorera tuhaguru jire twese cyarimwe urwanye kidusubize inyuma iredayibone yadutekerejeho uduriga dukaminuza ubumwe n'ubwiyunge n'umusingi w'iterambere mu banyarwanda.
Urumva itandukanye wenda n'izina n'insanga nkora z'urukundo, urumva ni urukundo ariko rushingiye n'ubundi kumwe n'ubwiyunge ku mateka twagize igihugu cyacu cyangwa se n'ahandi wenda mu bindi bihugu.
Urakoze cyane gusogongeza abakunzi bawe kuri iyo ndirimbo ikiri kunonosorwa, ubwo igihe izasohokera izabageraho barahishiwe. Rero nkabangira rero ngo ngushimire cyane, hari ubundi butumwa waba ufite cyangwa ikindi gitekerezo waba ushaka kugeza ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi badususurukiye muri rusange?
Abakunzi banjye navuga wenda bo maze kunguka n'abakunzi b'izwi rya Amerika muri rusange, nzi ko bari impande n'impande bagumye gukunda ibiganiro n'ubundi by'izwi rya Amerika kuko ni byiza cyane, nanjye ubwanjye ndabikurikira. Ikindi noneho umuntu umenya aka kanya cyangwa se abari basanzwe banzi bakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye ni Icon Muzika n'ubundi, yaba Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube, bagakora subscribe kuri channel yanjye. Ahasigaye ibikorwa bye ni byinshi, ngomba kugumya kubibaha n'ubundi.
Tugushimiye ukwigoma kwawe wagize, ubwo watuboneraga umwanya wo kutuganiriza no kubwira abakunzi badusuruke uwuriwe. Ubwo naho ubutaha igihe cyose uzashyira ibihangano byawe ahagaragara natwe bijye bitugeraho. Urakoze cyane Icon Muzika.
Sasa esura biziko nifuza wowe kwa munyezero cyuma mwibanga niwe watumye mitamo wowe
aha rero akaba ariho ingoma muri dusurike uyu munsi zihumurije. Reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararika mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru, aho Venice Nshimimana azabagizo agasaro ka Buraga. Yari Gedeon Cyubahiro bashimira kuba mwitabiriye dusurike uyu munsi, kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe, mukomeze kunogerwa n'impera z'icyumweru.
Ubu ndakwinginze uko nasanze Kusiga sina bikorae, moya sina bikoswa.
Kusiga sina bikorae, moya sina bikoswa.
Ikerekeza cy'ubuzima buzaza, esura biziko nifuza wowe. Kwa munezero cyuma mwibanga, niwe watumye mitango wowe.